Wapi pali pusa wakina kona ni vihonya dunia menyo kamoto kuhisi na ona noma ama nimepitea kwa kugomba ni mashamba masini tuani enja shibe kwetu ni balagi la kukicha ni majonzi machozi tele moyoni binafsi ukabila majanga mejenga chuki majanga ya tondama shida lini tutachana yeah shida lini tutachana
kenye moja damu moja unatotoa nalo na sisi sote ni wa moja unatotoa nalo
Jirani, I have the feelings that nika unachuki nami. But why? Jumina we tulijuana zamani. Nangangana ku make the bright future na wengine wanangangana ku make the bright photo poster. Spreading shit just to make sure I may destroy the real me. I got a lot that I have to say. That in this world we are not permanently made to stay. Just like flowing water ndivyo mwanadamu hupita. It's just like glowing nyota ni ngumu mchana kuiona. But I believe in those things that life is full of competition. Just like politicians when you wenda competition.
Wololo wololo ye,
tusimame.
Wololo wololo ye,
pamoja tuende mbele.
Wololo wololo ye,
yeah.
Wololo wololo ye, wololo wololo ye. Wololo wololo ye,
my
nation. Wololo wololo ye,
free nation.
Wololo wololo ye,
white
boy. Nanguka, nasimama, natembea, mimi naweza. Bora believe nilizaliwa mimi. What I believe nilizaliwa kupambana nanguka nasimama natembea mimi naweza what I believe nilizaliwa mimi Kenya what I believe nilizaliwa kupambana nanguka
nanguka
nasimama natembea mimi naweza what I believe nilizaliwa mimi
Kenya
Records.